zena vingi nga byenyamiza nga tenda olumbe bwe lulina amatire buli omuntu mutta mu ngeri gye lwamutega obubenje bwa mmotoka nga bumaze abantu n'abavubuka abalungi abalina omugaso ne bafiira mu bubenje awatali alwadde ennyonyi zigwa bulijjo ne ziyiwa abantu eggaali z'omukka ne zittayo abalala abagwa mu nnyanja abo balumya emmeeme n'emmeeri zisaanawo nga zirimu abantu abafiira mu birombe beeraliikiriza emisota gibojja bangi ne bafa amangu ensolo enkambw ezo ne zituga obutuzi n'embwa esula mu nju ekuluma n'otoona enju ze tusulamu ezo zitubuutikira mwattu n'omuti gugwa ne guttawo omuntu olumbe lwantama lubi lina emitego mingi bwe tugwa siringa lwatutegatta olumbe luno tulina amattire lunoolumbe lwatutega bangi bafiira mu tulo nga beebase omulala twayogera ng'era mu nnyumya berusanga mu makomera gye baziikweyo abafudde omwenge bakiirako obugina n'eraddu bweva waggulu nga yeesooza ereka miranga nga bamwe bawemmeese abafudde omuliro nabo olukunkumuli abajjira mu mayumba abalumya emmeeme omuzira bwe gujja ne gutta abaago amata baabwe gajja ne gatta abalala musisiina omuyaga ne biituga olugana omusana bwe gujja ne gutta abalala enjala lwejja nayo beetuga atobala abafa ekikutuko abo bawuniikiriza abafiira mu ntalo bakiirako enfuufu galaba ku bafunga enjuki ze zaabatta owamma olumbe lwa kabi luno olumbe lwantama lubi lulina emitego mingi bwe tugwa mbero emitego mingi nnyo gye lwatutega bw'oyita mu malwaliro eyo weewuunya lubapakira mu mawaanika okukiirako emmwanyi n'abantu ku bannaabwe bafuusa ebisolo bangi abatemuddwa ne baleka ng'ensi ewuubadde yigiraku abo nti lulina amattire lumumba owazoire yatemulwa n'atawona bakennedy aba amerika abagezi baatemulwa abalala abafadda lwabo baafa benjeera n'afa obukunyanga engoye yazeerabira segaze ezibika nga nti zeetawula abafiira mu nsiga eyo gye bavundira abalala ekivundu kyabwe kyekirangirira olumbe lwantama lutya owamma lwantama lutya lulina emitego mingi bwe tugwa olumbe luno amattire lunoolumbe lwantama abagezi bangi lubatta nga bagwagwavu n'afa ng'omusirwa omutali kanigguusa abalala bafiira ku mawanga gye batazaalwa n'afiira mu kudooba ng'omwava ennyo n'aleka obugagga bw'enkumu obutevuunya bambi abamwagala aleka abayaayaana nze lwankolayo kye sigenda kwerabira lwanzitaka abagole ku mbaga tebaatuuka tulina ejjoogo n'okulumbya byasukka tukulesa omugole gw'owasanga weeyagala bambi mu kidaala w'okomanga lwetikka gw'owamma lwantama ndutya luno olumbe lwatutegatta lulina emitego mingi mwe tuba lulina amattire ntya lulina amattire ntya lulina amattire ntya